supplier, supplier, Kisigari.
Bubuza ndo DJ.
Ulisema utanipenda, paka kifo, leo mbona umeenda. Umeniachia kidonda, umesahau before, naomba urudi na kupenda. Ulisema utanipenda, paka kifo, leo mbona umeenda. Umeniachia kidonda, umesahau before, naomba urudi na kupenda. Na sio moyo, mpaka macho, miniri kupa. Na niriapa, kwa penzi rako, mipaka kufa. Kuchikuti hota hee, zili meri meri hota hee, zie teri meri kuchikuti hota hee, zili meri meri hota hee. Salam, salam, salam. Mapenzi hisia, nilitulia, nikavumilia. Nimegundua, nilipokosea, takupokea, ukirejea. Mapenzi, mapenzi, mapenzi anauma. Sio kwamba siri nakura, sio kwamba zirari narara. Ila mawazo, mawazo, mawazo yanani tesa, tesa, tesa.
Nakukumbuka kila saa, kila dakika. Nikikuwaza taswira yako kaina nita. Nakukumbuka kila saa, kila dakika. Nikikuwaza taswira yako kaina nita.
Oh, zile teri meri kuchikuti hota he. Zile meri meri hota he. Kuchikuti hota he. Zile meri meri hota he.
Salam, salam, salam. Jiwapeleka salam.
Wananita nice voice, muza chino mwanangu. Siku pingi, side baba jay. Zedi kaya, kono la nyani gang, 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 gang. Chidi monster kapatia.
Hey, chunky supplier, hey supplier.
Just the
sound.